Ewe ndiyavuma ndimoni, but sometimes izinto ndizenza ndingaboni. Mdali kondiphe ishori, cause iyolena indenza inyori. Ewe ndiyavuma ndimoni, but sometimes izinto ndizenza ndingaboni. Mdali kondiphe ishori, cause iyolena indenza inyori. Oko oko nayo lano yokuba ngumoni, undermine abantu oko ngathi andibaboni. Cela uyikhiphe mayithi cause bathi ndineshori, ekuthe ngathi andibaboni as if ndinyori. Basendi message online but andirespondi, kwiifeni zam namandifuni uba ngathandizikopoli. I always drink them umculo mna ndikoti yintoni, undipanishela ntoni mayithi khondikhiphe le shori. Oko ndihlala ndisezintweni, andazi why andiphele ezintweni. Ibuza namacheri why on the pride so leaky andazi ntini nandisenzi. Ndicela babhemi mna nindibolelele, andazi ndingazidoba ntini cause yota ndinifili fili. Kolo moyo mdaka and uhamba nedemon, funa unenza phambi kothixo ngokungathi ndingumon. Ifans zam bhizi zitha ndizibhobhole, xa ndingarelisi zithi ndibhizi ngoku ndibhekwe ishori. Khondincede mayita ndifuna uba ngathi nisisikoli, pride kwicelebrithi ngathi ndingenwe ngusathana. Bashayisa ngomoya kodwa abanye bayandanda, but kodwa kulunge nam zophuma kule mbadla. Ewe ndiyavuma ndimoni, but sometimes izinto ndizenza ndingaboni. Mdali kondiphe ishori, cause iyolena indenza inyori. Ewe ndiyavuma ndimoni, but sometimes izinto ndizenza ndingaboni. Mdali kondiphe ishori, cause iyolena indenza inyori.